Witty beats go
I know not chongo. Yo boy, yo maps. Let's get them.
No le fire o que se daba no vete tiene con mesa. Así llama cale va para. No le fire o que se no lo puedo vete tiene con mesa.
If you want it on us, paka ukote. Tawa concession olo miala ushombe. Ofonchudilo wishing anga fiali fiobe. You don't know my story, suweze komo struggle. Teka chidilo kamfeda didi mupwando. Sunga nitipe, feva ibwe la dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family manage nchito vonse super. Nidi api simi makia ringa pa maruma. Nina badwi la kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufu na kweda kansi mbino jumpa. Una pesa tina chinta wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Nole fire ukeze na wanome tetine kumwisha. Bashi ya makale mpala. Nole fire ukeze na wanome tetine kumwisha. Teti teti.
Mchele ehumfo uvina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike banu. Wimbone fia. Uimisha mchele ehumfo uvina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike banu.
Mbelele
Abalecha mbaku mbari.
Mbelele
Abatila nshaka winebo.
Mbelele
Abatila ngala chula fene.
Mbelele
Abalecha mbaku mbari.
Kona my family member. No weapon formed against me. Back to the sender. Gadrimu yako nkodi wono nkala fedia. Tenga pedi na pepa za kucha ya lecture. Chinatulika kudala sunga kwa nisomenda. Gatisuma sekela mosensa denja. Bakumbusha kato mkai paedesa. Nina jarisika kudala unachedua. Kubonse barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumamvela chintinya. Chilabushiku yesu anipimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Mbole fire
kunganga.
Mukawe
kese nifimanga. Love
haya
shampanga.
Mbole fire
kunganga.
Mukawe
kese nifimanga. Love
haya
shampanga.
Kakao stars. Yo Sam Logistics. Mche mwa Mkazanda. Kupara CP. Wise man Chadi Young. Standard man I see you. Sweet people. Sparks mining. Niko Jiku Mkonga. Chauta one. Mr. Marcus Pasolwez. Uncle Rich Rich. Koshaz. Mosfide Pachirundu. Edo Rekasho.
Tiptronic.